So gonna let the beat play. Twese iraduha amahitamo kubera life tunyuramo bapeti batati nibitamo kigeri yarenze gasutamo unugwenuka tugakora tukava muri ubwo butakara ibitaka binose ubutakura kiri tumeneze tanga nasagara sinatinya kaburi tatabwa misaza magaze yomogwa no kwitamo ubuzima n'inyamba ko kikamo niyo jya bigena usiri tubugono story y'ubuzima bwanjye sinabona aho nyivugira ndayanga yo mafia umbyipfuye murami indabo nkahita ndashaka gukura umwana w'umwirabura mu buhake okay ibyo batuguze o mani byose nkabihindura totwe wagwa inambara na gwanyi tafashe na fengoji zarukukira tate byo nakuye na yamaji simbo kizari dream sifite usara wisara wisara goma byanjye bizabyaradara ni mu bisi na benzi muhira nirukanga ibyo nkurikira ubuzima na bwanjye zimbeta muri rubanda ndi muto ndaruta akotoza gana banduta yagaswe nk'umuniko utajya mati isi yanjye yuzuye ibikuta natunze nitushe nka rota twita isoso sizokugafata zatumye mbaho nk'abayisirayeli muri egiputa yisoke siputa yihiti waraye abaswera bafata uyifate nk'amata cyangwa se fata abakiza abashyitsi tugomba kugasata kiretse abarapi zifite imihote tubakubitire mu kijota baheta barate barota bazi cete mureka bamvuga bamvuge nizibakoma baruhe bahitwe nk'ubukene ni siporo mu mutwe kugira ndashaka gukura umwana w'umwirabura mu buhake okay ibyo batuvuze ho mani byose nkabihindura totwe wagwa inambara na gwanyi kafashe na fengoji zarukugira nshate byo nakuye na yamaji simo kiza ibyo zifite umuziki wa siti ndi igo nikirana gikuru mu rugo kidatinya no gufata mugo amasaha menshi kuri kugo abatunze bari mu buturo abakenye bari mu bituro igagarizi ya ry'amaturu none kajuga zita y'amashuri nafashe igihe cyo guhanga mu mutima habitsemo ibanga no mu mutwe huzuye ubuhanga sinatuza ndacyari guhanga na gihanga yari umunyarwanda ubuhanga bufite inkomoko ahazaza giheza adashona n'ubwo buzira huzuye inzoka abo twizeye nibo bahebu abaruzi nabo muri kumwe banakwereka ko muri kumwe bakagusibira n'abayira abakobwa dukunda ni babi imitima yabo ni nka wifi iyo ubonye agakondo urinjira imitima yuzuye ibisebe abashaka tubita abasazi abakene baritwa abasahuzi niyo sinzi utuyura vumiriya ugafunga umutwe ukawukomeza na nyoko wakubyaye arajugunya ameze umunani gisheni nize kiwa wataba abasheni uraseke n'ukamenya nshaka gukura umwana w'umwirabura mu buhake oke ibyo batuvuzeho mani byose nkabihindura totwe wagwa inambara na gwanyi kafashe na fengoji zarukugira nshate dore nakuye na yamaji simo kiza ibyo mfite